kulankan todobaadleed ee maamulka degmada Baydhabo ay waliba diirada ka saaray xoojog howl maalmeedka degmada sida sawka jidka sagowka amniga guud ee magaalada Baydhabo sidoo kale kulankii lagu ka hadlay koronkaado hormarinta nadaafadda magaalada iyo sidoo kale dhigun sidoo ka warbixinta howlaha shaqo ee dhammaan waaxooyinka ka koobanta dawladda hoose kulanka shir gudoomiye gudoomiye degmada Baydhabo ee duqa magaalada mudane Abdulla Ali Watin waliba ku qayb galay agaasimiyalka dawladda hoose ee gudoomiyaha fadhiyada degmada gudoomiyaha ayaa sidoo kale warbixin ka saabsan talooyinka la hormariyay wa degmada Baydhabo ku dhawaaqay agaasimiyalka dawladda hoose ee gudoomiyaha fadhiyada degmada Baydhabo shirka kureed gudoomiyaha degmada Baydhabo mudane Abdulla Ali Watin iyo warbaahinta sheegay waliyabaha kulanka todobaadleed ee maamulka degmada Baydhabo si ka saabsanay
dawladdu tijaabo badan ay booyso gudii oo ay may baan gulat may baan magaalo may baasi in la ka sax may baan naqshadeed madama magaalada buuxna ay sidii istaraatiiji balan walaan ka samay qorshe magaalada buuxna soo bi madana daasiis mi buu hadda furay 2018 bilmay buu lamaas usmay buu hadda furay tiimar maala maalanka mi buu hadda raisya ya mi raisya ya tamay buu hadda la dhaqan geliyay sadartii dabaan howlumay buu dareeran howlumay buu oo la taabulo kor umay buu oo horumar leh mi buu yu may soo banayeen da system oo may boo la ka xareeyo dhamaan xuquuqta dhulka oo la ka xareeyay way la soo bi wa allah la walmi boqsaasan xuquuqta dhulka may way la soo bi sidoo dhaqsi ah badan meelaha may rais oo xaafadaha kamid ah meel ku soo doonay boo ha kormeer buu jir ku soo doona iyo may boo data assessment ee ku soo qiimeyn iyo ku soo doona meelaha xaafada may boo dalay xaafad wadan lahayna oo la isay may boo shalhaysan marka uno hiksan may boo horumarka iyo mustaqbal ku hiksan insha allah emay baan rais maamulkaan iyo dhamaantiyo warbixinay baan ku dhugansadi in may raisay lam may baan meelis wala maras iyo may baa aqawad haysta iyo may raisay lam baan ku dhuglay fadarta insha Allah ma rajayn may baan sanooyin ka dareer magaalada Baydhabo may baan meeshay tahay hormar iyo iftiin may baan taawad qorin hiksay tahay taas mar meel fara shacabka ku nool magaalada Baydhabo iyo dowlad hoose iyo dowlad koonfurta dhamaantii may baan si wada jireen imay boolan ku shaqeeyay imay booyeen in baahni magaalada meel dama asanaha magaalada meel boo qurux badan oo nafshad faylle oo meel boo nadaafad meel boo dhin nadaafad meel nadiif ka ah dhin meel boo raayso bil adeey meel boo nadiif ka ah dawladdu si soo ogtin sanadkii hore fatahadii badan meel boo ha iyo meel boo ha dhin meelii fatahada ka oo meel boo taabada meel boo dawladdu hoos meel boo diwaanka nagati dib noqshay meel boo yar ku soo bi meel boo shamay boo hadaan meel boo farxad ku ah xaafad salaami iyo hol wadaag iyo may boo wadajir may boo hadda qorshooyin may boo haya la kuwan sanadka insha Allah wadooyin badan insha Allah may boo la kabi doona taa darteen insha Allah dadka shacabka may sheegana may boo inuu hoggaansano oo amir may boo dowladda hoos u gaasmaa mili may ka nagaanaha arantay may boo fasaxa dhismooyinka oo magaalada may boo la dhisaahay dad darba may boo haya ku soo biir dad doonaa ku wayahayaan oo ku wayahay may boo dowladda hoos ku wayahayaan si fasax boo qaadan wayan kormeerahay wayan cabirahay jidka may boo ka dheereeyahay si barka maalam ay ba guru ay ba marlama ay ba leedum laakin kiisas badan ay ba ku koodan xaafada hol wadaag iyo xaafad may ba wada jir maamul shamay sheeganahay in si feel may baran soo darmo wasan ay ba oo xaafada hol wadaag iyo wada jir maadaama may raayso isku raran ba meel ka jira mala faa'ido kuma ba iyo degdegan in guri leey may ba iyo may ba iskin samay ba degdegan oo may ba laamaha waaxad may ba injineerada iyo hor iyo dayata gudooyinka hal hariidan waaxad may ba hariidan dugunta sharciga saxay may boo yago soo dhigale may natiijo naga doonta ha baraka maalan gurada dhisatay oo baas ku ka badtay 3400 kun doob ka badtay in go dumi may boo haya iyo may boo natiijo may wasay doonta marka in shamee san sheegana dhamaan xaafada may boo dadka may boo in qasaaridin may raayso baasi may boo meel banaadan ku biidan may raayso on kooya may raayso la xafiisina may boo ku shugo kale simay boo likin toosi may boo likin hada insha Allah ma rajayna marka insha Allah ma sanadkan gudashay insha Allah in sanadkan maadaama sadumay wadalaha bi sanadkan insha Allah ma insha Allah sumay ma rajayna insha Allah in sadumay ka may bahli bi magaalada may magaalada naqshayso oo qurux badan nagad magaalada hor oo bayroon ka saayna may baah la saxa magaalada hadda sidaa ay tamaylo ka saayna may baah naqshadeeda dhamaantay ku kulmay baah la saxa insha Allah ugu jirna